Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Be hitbe on e jam hande altinere jeenay lewru mars 2015 sappo jeddi yamde jabburi ma silma champantanay e joy kofago e pondol jenne kala boker suru wondo kabaruji do mamadou watra wondo bogi jande to hande on kombiti to wiide de balde bamako kanyi kidal kaydi no fa kaydi do ka do had nen sabi de holitama yimbe de masimbina bamako kanyi kidal kana yimbe dum barmi hen fa heewi bombuje den no holitama huno fu wonno jokka kidal de en tipado to de an hollama wiide sabi de ko foti yimbe bombu chapande nay won ko neldale kidal ngendi kidal ni en fa yimbe taton mayito didon be ka fuyo civil en gouvernement mali o kanyum fuddi waltinde hakkilaji yimbe tiagal hono de o do war hore mawdo gaddo bamgo ken ay kidal o kala hore be pelle murtube de en kanyi amiri en jayel leni kidal won burdam en mudu ka fa yoto bale jama kurde jokka be bami aniya jango fa be bata batu mawdo fa be njabo hunde fu won jokka be bama seriye goddo be kaldo goto yalla be tonga diriji alje dina be mbasan tongude di bismillah modon studio tamani sakira men no holude bam ko haadi no fa haadi faadi haadi wa kaddi no bombuje kuru dun tipanomo kidal den no leeda do balde jabbiri jonin de yimbe jetta won ko mayi bam ko kanye kidal dental mudum kala yimbe jeyo poddi jotta masim binde tatum fusi masim binde yimbe bam ko do en tafon ka den do be kebali fa hande be keba ka fa hande be gondi e dogude horo gol fuddi den non dentingol police en mali france kanye belgique kada kede de ousmane diko
fabien guillomar france ko mo dubi chapantati keddido le bonanga gaddo o teemu horte kikide hande yetnan colonel romi piens neddo belgique mo dubi chapande nay e nay horeje union européenne daranido denagu kanyu e malinkobe taton ana e heddibe be bonanga o barmini yimbe jetton soldatien les du suisse dido ane mabbe ka ben non naba ma senegal balde mum endo ana yeso ko larme suisse andini gubal jiadin kobe gal moktar bel moktar neddo algerie joini noddirtengal almurabitun wadi o bonanga do bomako do président Mali, France, Belgique, Fawarde, et Nations Unies fou koliti metimu en fewde e o golle. Njola en Mali, kulel mu en ala mauni fa sanne, ila odo bonanga wadi do bomako do. Dun wadan lise France gondo bomako do, sotininde fa nyala didi di futi tingol mudun jande.
Nen holiti de fedde jihadin ko en marabuntun de jate kanyu jate yidi wide kambi goli odo golle war hore o en fa ben jombi to sabi de tubako en barino goto mabbeta da Ahmed Eltilem si kanyu dum bengat njalti non nal natefa jokka hono be jenna ko hono nulaado sallallahu alaihi wasallam eden kenyo woni ko futti ko bomboji chapande woni ko nenda lay kidal nen fa hono kam ministre to jaati wonde fudde chamoy fa neddo goto e mabbe hono soldat ministre be keddi hen yimbe kambe dum be notinde en sukabe didon nen lay kidal to be dum mayi hono ele neldo gol bomboji de keddum mo raygalo
ko yimbe ministre be koliti wiide le hen ko dum wono bomboji padda to kidal toode neddo mabbe goto heddikli hen jottom kanyo gon barmube le hen tagal mudon dubbe bi hono sukab ido keddikile hen mawbe taton barmile hen fa hande ko be kolitile hen ko don yimbe le civil barmube kanye keddibile hen be le jalle nyol dum woni arabe gombe to kidal tobe noddirtebe kuntas ben jeya be bi be bugunum an totir kanguji mabbe di ko yata e kilo ngaji tati bomboy de puddinto illa bete wakati de joy yamde jabbirino silimaji debbe on wakati so kambe yimbe le ministre be dubbe jabbiti on yimbe le ngadobe di bonandaji be kolido hen metti mabbe sanne dubbe koliti wido o bonana du yarta mere kanko ben kimun o do holliti wiide hen metti makko jaati o wiibe yimbe yobe anni yibe faabe bonno do wonon kaldale kawral gondugal e waddengal wadiray no yaafiri
nden no kejeedo nena do studio tamani gondo kidal ke goto mo jiba e halde inamu wiide jokka hono kulol kan heewi to fa hande fayso yimbe puddi njaltude jokka e yilade le boli ken non mar waygalo fa
presse tiagal ko wadi kenya ko hande deejere warti li ngallure nde jo en bitikay be furdu utti bitikaji mu en yimbe le be do an jaha e haajeji mu en illa arande ka du wala golliji kewdi ko watte kidal do hono yimbe le jo en projet ngaji be ka fana gondi e gollude golleji mu en tiagal ko jama o metta ko wakati joni o kasa dewi dum fu dum warti honno dum worruno no yimbe le ministre be mi yey fu ko be kali do hen kaabe gondi e wadde do hen horgol mi yey e be lawo ko mbowi lawade ko dum yey be kenya kanye hande fof ka diwoji mabbe di puddi diwde
den no ministre kedjado leydi meden ni gouvernement o shogel keb kala mayga kanko mo yidi edo be halaji mo holli tivi de hun fu jokka malin ko be kana imida kil ne mudu jagal o do dido wara hoji modu gandute ne kam halay debare yi pjadi fa ha kan de reni de bibbe malido na al no kam beta la Hussein Abatoure dum o tawam to inde studio tamani ke de Ousmane Diko
la panique
rubugol hebata malinkobe ana labani kala de kalda tidi fu famu hebete ko buri hewde waybe dejerebe do be bawi wonde fu kollinto gollam pati kawral wada dum wadi somono fu sella ngande hore pati fay hunde itta lamu male bibbe mum fu e dow lawo dartugol dejere sabe se won yoga irinda be meden be tawdaka e kawral ko wadi kasen fu hala hewan yoga wiya yo dum kambe leedi fu e jogala golle mum e le nande yoga bi renobe be aywinaki le bolibamako lami leydi ndi ana gondi e tidnaade fa deejere bibbe mayre kan e jawdi mum fu hebe mi yida halde dabarande leydi fu fiyata fa reena leydi ankobe mudum
kanko himbe tay ko tobe wobbe kasi hono Mahamadou Diawara en kanyo hollite juwara en koni kolliti Mahamadou Al-Maimoudou wiide jihadi ko wala ko golliro o golle kanata kambe do e njidi jokka lamu wattan be hakkille yalla ana nanama e le hono kaldal puddugal e aljengal en yalla kambe do be ko hen darde mabbe himbe mata o e be godi leydi meden ndi kede Ousmane Diko
ande men tay kitima dabre alger ana wondi e hebande kawral dum e tawede gube dinankoje de kebali jonde e kaldal gollan fa kolita timode wayde kawral hakkunde laamu e murtube wana timode wayde deejere so leydi anki goto ittame e juude jaybe be do dum lobbum fewde e mali natinde be ana handi latade le cebal hakkilo e le tajoral du wadde no be natere yimbe buri nafa dina wadde be waybe
sakira bitine neltrom mi hakkilanta ko modo e helloji Facebook Twitter studio tamani ni on jarama
tamani
den no hollitide fa hande horebe pelle burdabe en kany e janle nyum amire en jami amire en hibbe janyeli kidi burdabe en fa yotto bale kurde jama kurde e kidal den ka bami anni e fanjida jango yalla be jabo hun fu jokka yalla be jambe tonga talki no kaldal alje dina be kana haldude intala yidi noddi to goto mabbe telefon bete attayub akbetay kere ne umar way galo
no commençons
de la men kedja be be puddi warte be yuri murtane be yuri niger be yuri algerie be yuri burkina danya he abe am Europe du ngarbe min gadan do en kawrtal mangal bamde sappo lewru yottaade sappo didi lewru dum min jaw anne ko min kani bamde dum wonono ko tonga e dewter de ko to alzito wakkati jono jama gondo do be fu anne mabbe yo gotno sabbi de hono ko tonga ton ko dum wana ko welibe min jewa hakkilaji dum wonno yimbe ala am kejaabe gombe li caggal leedi ndi wakkati jono mi waako ko dilen jabaabu fe gor sina min gada kawrtal amengal de min tili kawrtal gal funde min bamata do hen anne ya
be jama kurdo ibi kidal hande noto yade amir on president leydi niger o en e do mo yinno joddade mabbe amiru janyulol mongol kidal o dun kanyum jakka kanyum noto yike mo gila kenyanton woni holiti de suka be fiobe balon bangal afrique do en be kipinal dubi inno gay be dun puddi figol balon dakar leydi senegal be suka mede mali be dun an gondi hande sabe kikide hande be kan fiirde e suka be zambi be en wakati 19:30 den no kambe e zambi na labi mabbe sappo e didi woni ko men ko golli dido golle yine be tawa e golwo figol ballon suka muñe sen sabi de jagnali meden dun kanyun dun kabar yum an godi gayna jare region ngaji meden ko litide wiide walde rewbe banamba neno wi nokku bete da sama kele neno kambe be joggini di be gondi tidal la mawdo hondo be mbaldo be mofte nyamele mabbe neno banamba ge gor joddo bam ko no tirke millionji didi faabe keba mahado ton de be mbal mabbe gal ndedo walde wietede demiso walliri e rewbe humaniibe joka hono tabugol sariyaaji wombe e commune ngaji joy circle suguto enabe en ko foti jokol jakarta ngaji joy fa yotto hono hunde wu joka hono poyirde nden sappo e joy poynirde fa yotto hono hunde fu joka hono bamrudi hala ko yata e sappo je kala fa kebano be biltra haajeji mabbe hen beta hande jande fuddnama nono maire e député en kitabe en faabe kumpito dow no sukaabe kaani reeni reede joka bangal masibaaji wondi plan mali won ko walribe odo o ngaldo laninal joka jiidangal en balle tati won ko me ngatta hen jama hono humti dobe haajeji mun e leede afrique ben beete do waada kambe be beete hande beete hande be puddi joka hono jande kulikoro do en faabe beede e bawde kanyi ande mabbe nana hono ko be taburo hono seriyaji waadaadi e le hono joka hono leede afrique de kala balidi woni ko be ngatta e de do jande sakiraabe on kumpitaama hande wiide de balde bam ko do en masiba mawdo won ko wada do sabi war hore wada am do yimbe tuba ko be didon ko mbara do en malin ko be taton dum be dum bari keddama fa yimbe heb dum barminama bombuji ko yaata chapane ne won ko tipa kidal e le hono kam minisma to enfa en den sorda si kam minisma goto ma yen kambe dum be noti ke fa suka be kidal didon den gonno be le wuro mudu en be dum keddike hen holiti de gouvernement o kanyu ana wondi e waldin hakkida yimbe joka pati masiba yidi burani en horebe pelle kurde joka murdube en kanyu e janyeli mudem horebe mur fayto bale kidal kurde joka jema bale jema en den an anni yidude jango faabe noto talki alje ide en yalla be tongandina be basan tongodi din den numu sabi sabi yewter pula ko wodi